It's a play ZambianMusic.com.
Sana mafia yapo sana Yesu wandi Bambi malwele ayale bashupa Yesu wandi Bambi ya mafia yapo sana Yesu wandi Bambi bale fire bana Yesu wandi Yesu we watwishi bani we umfokulila kwesu Luce, 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 luce Luce palifue Luce, 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 luce palifue Uku lufianya, tuali lufianya, Yesu andi Tufuileko luce Yesu andi, tuali bembuka, Yesu musuma Kwata koluse Inshiku ishingi teti tupende Kwata koluse Imembu shingi Yesu Teti tupende Yesu Luse palife Luse, 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 luse Luse palife
PlayZambianMusic.com. Exclusive banger.